Amorio wa kuchachisha, goma za kubahatisha, fotografa anachoma picha, uongo za makani.
Siku ya Valentine ndo mi uwa na uwa uwa, niko shua shua ka uko rada mazeba na kuwa shua. Jamani USA ni tua tua, jua jua imechoma lakini nikikip na uwa jua. Shimo mbili na sibongi juu ya pua pua, ghetto king maskini onadai mini pua pua. Msupa kabla utoke maze kuwa shua, vua vua cheza na don then fua fua. Salonist venye na songa na dinyaga ma points nikibonga, ambia lola ni bizudi na anadai kuna venye ako na tiba ile kidonja staki. Friday maze what you up to staki, nichikwe kapu utalipa bustaki. Backstage unaka unafika bay na backstage na wasupa wanabonga shengengeng.
Mamorio wa kuchachisha, goma za kubahatisha, fotografa anachoma picha, uongo za makanisa.
Staki 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 kwa hizi street bizode, wanadai bado mindio stacking. Buzz on buzz cause wameshinda wakinishtaki. Kamiti gang utajitetea ukiwa wapi? Walami wanadai mbona na wapendo mesawa nolipatia Uhuru Kenyatta 1963 hadi leo ski bado stay feel freedom kwa hizi street. 1963 some ghetto university intellect C degree. Mfungwa mtumwa tangu handshake, wengi kuna venye waliacha kukulaga chungwa. Mkubwa sukumwa lakini ukiingia area zangu bana itabidi umecheza ndogo. Niko njaman na nikicheki fiti food imejapan chicken teriyaki staki, kunishika juu ya nduku staki, wasani ya wapigi luku staki, kuletewa ugali bila supu staki, hizi siasa za kupwa mangata.
Mamorio wa kuchachisha, goma za kubahatisha, fotografa anachoma picha, uongo za makanisa.
Soma soma nipizo dina ngoma no, ngoja ngoja kuna beef ni nyama chong.
I see you, washani koma
Chebukati ana sweat na bado watutoki bombers. Mapenzi maua na bado ya uwa, niko watamu mtu wangu na kula halua. Kelele zingine apa natambua, kuja Eitan watakusho bizo nisumbua. Deli ni gomba sopa, rusa kalcha dopa, piga magoti omba. B-I-double-Z-God MC, always right even though me lefty. Na niko low key.
Mamorio wa kuchachisha, goma za kubahatisha, fotografa anachoma picha, uongo za makanisa.